out into something. chapa chapa.
Academy and be part of our community. For more, log on to www.demakufu.co.ke.
Monkey Panta, I be my Pima, I Panda, Alima. Monkey Panta, I be my Pima, I Panda, Alima. I catch up a Jonah, don't look at her, don't look at her, don't look at her. Chapa Jonah, don't look at her, don't look at, don't look at her. Don't look at her, don't look at, don't look at her.
Skiza kuna toto na mebeba, teki nani ya bukla zita tesa. Mile kana kata, katate pangwa, sito na kwa jiko, katate ngobla. Kuli kujangwa, na stingo ikatubamba, tukapatanga. Na tanzia na tupanga, anga tupanga, joki anapatia nanga. Ata makase, aliwa patia nanga.
Ya 40 kwa kichwa medula hadi kwa magoti zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula hadi kwa magoti
Buzling tispone ya kibla ditni dibla ile genje inigri miuri enkadi shock them mambeko zina mwok ni mogaza Buzling tispone ya kibla ditni dibla ile genje inigri miuri enkadi shock them. Zina mwok ni mogadha Kanairo governor ni mjamo Lagunya skomo ni makibre Inademia ni memoka palma Nikipa kila yuk ni dangulo Kwangife baroda imemokre Matibien kuwa bambua mashashken Kamili ya kims na dipo chanyapu
Makaliwa ya ya
Kilajwa ni genje ni mwaya
How I do them?
I want the beer that is about to be murder
Bogi Genje
ranking under Mikey
Tatali
Mavu on the beat
Zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Hadi kwa magoti zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Hadi kwa magoti
Buzling tispone ya kibla Ditni dibla ile genje Inigri miuri enkadi shock them Mambeko zina mwok ni mogadha Kanairo governor ni mjamo Lagunya skomo ni makibre Inademia ni memoka palma Nikipa kila yuk ni dangulo Kwangife baroda imemokre Matibien kuwa bambua mashashken Kamili ya kims na dipo chanyagu Militant miwari ya utu frontline
Zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Hadi kwa magoti zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Hadi kwa magoti
hata umenimocho itabaki nimezitoka kile ujiko jole sinta kuokota napata msupa kwa counter tu makota kona jigi 20 liters sin kama na order kumsuka sin kama na order kunagizia nikajipata tu matora mbulu bigi ameseti move ya aura ameseti mkono kwenye bakora utadhani ana drive mkono ya left kwa gear ashani itadia amenitolea jibag fine figure ananivutia mtoto kililia wembe unampatia
Tulikuwa tumekwatu ala Zuka doko kakibantu ala Kalikuwa kamekwatu ala Mikulizo shaka kwatu ala Kumbe kalikuwa Kumbe tulokota Tulikuwa tumekwatu ala Zuka doko kakibantu ala Kalikuwa kamekwatu ala Mikulizo shaka kwatu ala Kumbe kalikuwa hantu ala Kumbe tulokota hantu ala Kumbe tuliokota hancho likuwa zo kwa soko likuwa zo ni hancho ala Oya maf kata bit cheki Eh ile kiatu iko
Chini ya bed buda
Eh wazi wazi cheki ntaka maisa kwa choma
Wazi wazi
Ati form nilispoti joka manzi joka rembo Kulizeni nani anadai jote ya mwani liomba mindula Mishati sinakole dirata kalifura nilikosa mikula Ati form nisha shula kuride kwa corolla Ati wendi yo buda ujinga wapunguza Ati form ni kudunga Ati babes tuende dunda idogini ya kuwinda mangeuzwa na ringa ala tulikuwa tumekwatu ala zuka doko kakibantu ala kalikuwa kamekwatu ala mikulizo shaka kwatu ala kumbe kalikuwa hantu ala kumbe tuliokota hantu ala kumbe tuliokota hantu alikuwa zo kwa soko alikuwa zo ni hantu ala
cheki songa my god nataka nikupike ni vizuri rudi form afadhali nipitie bebondo ni reform hata wakikulenga kwangu we ni number one Sijeri maskini tajiri mina kubai Nataka zikishika nukupeli kerongai Naja kuweze pasa pibia na kinda mungai Na ata wakikosa tutazishika Dubai Weni mali fiti mina penda mali fiti Yeni mipimo na fiti baby girl uko fiti Let me bring it down, wine to the top Touch your toe and shake your bumbo Mr. Utamu takupiga adi uzirai Narubu kali ntakuzanga adi ukinai Atana na hita sabonge adi wazirai Na bado tunasamba tukinyanga na nalai
Demakufu DJ Academy, home of talents. Like our official fan page, Demakufu DJ Academy, and be part of our community. For more, log on to www.demakufu.co.ke.
Niliacha kuchonga na jim Bro lisikia wapi niliacha kuchonga na jim Niliacha kulewa na dim Bro lisikia wapi niliacha kushika kizim Na shika kijaba kajim Zikishika sana lipua kijaba Na chera kwa ikuska vasco da gama Niko mavela zime nice niko andas Na leo zime banja Ziki nice basi pewa tu kijaba na Kama play siba domini na kaza na Mi ukaza be tight kama bandana Niko mavela na kuru kama rasta man Zime banja, kuta zime banja Na leo zime banja Zime banja, kuta zime banja Na leo zime banja Zime banja, kuta zime banja Na leo zime banja Zime banja, kuta zime banja Na leo zime banja Na leo zime banja Na leo zime banja Mini fisherman na weza vua panty Koi nange nasikia ni kama kanti Mamoru wangu kwa nasa kwa kiwa zabi Uko chini unajifanya team changes Kwanza teki vile muri na pepeta Mashash tulivuta hadi pedi ya kagenya Game ni tough labda kuje na mwa Kenya Walijari makik na bando buda waku penya Next topic tukikula vako Mafisi sako tukiwa na sistako Ni mavida kwa tiktok ya flako Na mkanda kama
Yeah.
dombota Nishika akavua ditoja Kazigonga anadai akingoja Kazigonga anadai staki moja Minororo namba saba Miufunga dute zote ya diguatha Kalibamba akatupa diraba Kimada atapiga msalaba Nukawia nikidandia Na nikikame through utanikumbatia Na nikikame through utanikumbatia Na nikikame through utanikumbatia Kamkoba usika eske Tupafong kuwateka kuwadoka Tupafong kuwateka kuwadoka Tupafong kuwateka kuwadoka Kamkoba usika eske Tupafong kuwateka kuwadoka Tupafong kuwateka kuwadoka Tupafong kuwateka kuwadoka Digia yela amenibamba Na kuzia diyo mkoba menimada Na kizama wala ya mechingora Kakichipa itabaki kamewika Kumanga uchu ichazili Akiwa line lazima pigia nduru Chini ya waba mchezo ni ya wanga Utani like mini super stresser Na ikinu utawika mbaya Hini dude utawika mbaya Utashindo kinita mbaya Na mina itika mbaya Kamkoba usika eske Tupafong kuwateka Kuwadoka Tupafong kuwateka Kuwadoka Tupafong kuwateka Kuwadoka Kamkoba usika eske Tupafong kuwateka Kuwadoka Tupafong kuwateka Kuwadoka Tupafong kuwateka Kuwadoka
Ambapo anapenda nga madeni Kanku kata na kata nga maheni Heni staga na nikimedi Medi staga na staga nikimedi Medi Miujali ganji na ladies Jali mani so nataka meni Meni staga na kimedi Medi staga na kimedi Medi adi staga na kimedi Jamaji umededi ama tu umebleki Na umenoki wendi ama pia na beki Saa ngoja nianze kata keki Na when kaka pambe jujo hauna class Minko na mane nipate kwa pa Cheki ni fane umevaka mafiat Fiatu madare badae ni fane
Iwiki ni nasikia kukataka keki Nasikia kukata bado he ni Pimepedi round moja anise tipiri We mrazi pigwa ting ting Yeni diva na nakatika na chupi Ringi kiroma weki chumbi Zikishika mina washanga kihudi Ringi kiroma weki chumbi
Ambapo anapenda nga madeni Kanku kata na kata nga maheni Heni staga na kimedi staga ni kimedi medi miujali ganji na ladies miujali money so nataka meni meni staga ni kimedi medi staga ni kimedi medi
penda mina penda vile base tubweka nipe tingri tujilipwe tena na kipaipu tutachafua tena kenya na paipu doni pewa kao unatoka kari yako medi seti tuende form chenu madanse ndo atimta hii ndo base tu sing
Nepiga vile naiwai kutakuwa na penda kasana Nikiwa mawai weteza na yoka kichwa na kwa ndani ya tu sai sai
Asha nambia tani pea dini
bleki
Atani pea dini bleki Asha nambia tani pea dini bleki Na mini kwa mbaya na ipika mamshegi Asha nambia tani pea dini
bleki
Atani pea dini bleki Asha nambia tani pea dini bleki Na mini kwa mbaya na ipika mamshegi
Ndiwa mbora na sina karot kwa meno Ena ndona chuki kuna karot kwa meno Nasilambi paka leo minikula na meno Mapasa kwa pasa na ikiwasha paka mendo Okiria, chokia, jaya Okiria, yokia, jaya Niku kwa kijini yaku na manzi yaku na kula vaku Na kikawia na mchanga mkia tuki watch flaku Niko kwa kitchen yako na manzi yako na kula vako Na ukikawia na mchanga mkia tuki watch flako
Asha nambia tani pea dini
bleki
Atani pea dini
bleki
Asha nambia tani pea dini bleki Na mini kukombaya na ipika mamshegi Asha nambia tani pea dini
bleki
Atani pea dini
bleki
Asha nambia tani pea dini bleki Na mini kukombaya na ipika mamshegi
Mongeza speed nikitoka madrama Pum pum na chambua nikisabu magrama Chum chum nipige peko nyo nionyeshe na ni papa kumfu na changamsha na mistari ni plan
hizi chumfu unapita nkichemba kama Wakanda kumfu matenge na kemba kama waganga kumfu mnatani protection ni mejipanga ni home pro na kocha zo yangwa yu mejitaka
na kataka biti blanda mana kama ni pusi na imanda mana ganda mana ishanda mana siwezi kusiki na kwanda manu tadani ame koroga vile wana iko kita gun
ashanambia tani pea dini plegi atani pea dini plegi ashanambia tani pea dini plegi na mini kitu ambaya ndai come on shake it ashanambia tani pea dini plegi
Nikapenga mekam Two Liko kutusikia tu vipyam Three Ring the alarm Game bubu tunachaza Peter Pan Bubu Cheza game bubu Bubu Cheza game bubu Bubu Cheza game bubu Bubu Tunachaza game bubu
Ati game Johnny Bubu na piga joki sporti ni kichomesha kinduku na dunga di masporti sina cheki ni na luku na piga di wasafi na mistari za kizungu na piga bass manze kwanza brida Johnny Ndugu na jagas manze kama feel ndani ya tuku na speed bass na maniga cheki kwanza luku na ngeusia kwa honi nyonya bado joko dudu relax piga moshi mbili josi mbulu ni bass bila diss cheki sinanga machungu mtapiga joki lele mkidei Johnny Juju na vufa joa bebe wakisikia game ni bubu cheki ati sare za dogi londa iponda kiu Nuku miguu weka junda ipiga kiutundu Na kadem ni husu zimkula dina njuga Yeah, yeah, how's your check?
Bubu Cheza game bubu Bubu Cheza game bubu Bubu
Yeah
Cheza game bubu
Bazenga
Bubu Tunacheza game bubu
Yeah Game ni bubu ukiweza nyonga nduru Bazenga jina bigi na lipangadi ushuru Mana big man bazuna katululu Denje ina minje lakini haikosi bluetooth Kutuma vida sizi cheza bokwa mbulu Zakina mia kalifa na wale new school Kabla mechi konza ndakuvu wanjumu Nyap matisha nbrida mini guru So basi wine baby wawawa We basi wine ukiromboso na nichocha Kila design na warazi tunawatoka Tunaga time na mafala warudi ocha Siwa resign neza fika beju na weza maziwa iko kwa sasa zero pressure mshinda galab kama profesa na dexter uliza hata itwa na kushona ni fadela
Fine figure na kaka chupa kuchacho na marif Nikasama ntupe luga kujibonga kama man Nika offer my drink bila ye kukata akajibu
Yeah, but I only take Hennessy
Kama bazu kujichacha nika buy hiyo drink Dogo dogo mistari nika anza kuzituwa Akiflatu na mimi oh my Siku jwali kwa na mtu mavidevu na vipinzi Lika lakini kitu jamo Ote malikuwa tundenga na ya naonde Tere tere eh tere tere eh tere tere eh tere siya Nikimuona nasikia kuteleza Nikimuona nasikia kuteleza Tere tere eh tere tere eh tere tere eh teresia Nikimuona nasikia kuteleza Nikimuona nasikia kuteleza
Kuna mininoki kama kiguna njia Na vile minidedu dada ni mini mesia Na kuna venya mejibeba kuliko dunia Na dora kama chombo nikizama kagunia Kumfanya miujiza kaza Jeremia Kumpanda chini kumride kangamia Kosa kini digi nasikia kupandisia Kusho tukulia fisi wakiangalia Dere dere ye upenda nganderere Nyuma mbele ni konye kakadere Paka mate deleze ni ngoe izo pembe Ni chome kama ini ni tere mshe na sembe
Tere tere eh tere tere eh tere tere eh tere siya
Kama Kufu DJ Academy Home of Talents Like our official fan page Kama Kufu DJ Academy And be part of our community
Kama Kufu
Oh
kushoto tukila la 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 chuma kibara bara oh tukila dara dara ukini kwara kwara
Nane.
Miniko nadi na mapoko kawa sita. Sijui ni chape turi hadi wike Merry Christmas. Natunga pota breki ni kumangi yijo sister. Nivalishe mangoto no yomto itwite mister. Jumini kula kula rungu yangu Johnny Moto. Na bado systematically napenda vidosho. Na jana ulini shoti kona bashi ya mapoko. Mangi uso mibundi hapo nyuma mtungi. Lakini sura mbaya kushinda mama wa soko.
Nimekam na gushodu kawa nane. Ikuti menipana lao lazima tuchapane. Na tu vixen tumebeba waitane. Jutume kuja tena machizi na iyo nane. Nane ni nane ni na. Nane ni nane ni na. Nane ni nane ni na.
Nane nane.
Nane ni nane ni na. Nane ni nane ni na. Nane ni nane ni na.
Tiki
miriste metosha gambi nizigambe. Tiki ni keki anafanya gana skevi fane. Tiki ni pongi nataka watoto wa nane. Nane mkuje wa nane.
Nane.
Yes,
Nasikia kesho dem ni kiki na hele sinza ndege kutembe ovyo ovyo utadhani burukenge kwa chumzi meshika tumekutona manjege afande iko nini tuwendo utasemea mbele sindo kunyamba na sindo kusema genge la wagenge mistari tunazitema mahitas tu perform bado tunawate Kenya na leo ska kesho tunawacha wakihema sini wale wanare wanatuita wrong rende sini wale tukiroga na ni adi utosheke atupendi watosoro utafanya tuboeke kileta za ubani takuvu wangu mimbu exe
ujia jam 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 anjam zangu long term kwata patan nifanya nifanya olympic downtown
leo ska kesho kesho shoke shoke kesho si leo ska kesho leo ska kesho kesho shoke shoke kesho si leo ska kesho
assault nikibol mupiga kato dabo kamara dabo usishuke ukipata unalea dia mother vol nation asaka malkia tunde race mita mia tunde nani atachoka nikifuata passion wanafuata kuomoka na kupenda sisi resources picha white na kukucheza kati mina chenga sisi try yo
ujia jam 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 anjam zangu long term kwata patan nifanya nifanya olympic downtown
let's go kesho kesho shoke shoke kesho si let's go kesho
Alma, na saru wa manyaru Kill beats, Mr. 808 Kama wezi fika babe, basi watcha Kama wezi fika babe, basi watcha Kama wezi fika babe, basi watcha Watcha, watcha,
watcha
Kama wezi fika babe, basi watcha Kama wezi fika babe, basi watcha Kama wezi fika babe, basi watcha Watcha, 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 basi watcha Kama wezi fika babe, basi watcha Kama wezi fika babe, basi watcha Kama wezi fika babe, basi watcha Watcha, 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 basi watcha
Watcha, watcha, kuna kitu mina taka Fika babe, watcha panganga story mingi nilikata Bobo shanta mini rasta rasta Ulikula blue ticks na nilikuwa na data Kai shore akimanze is a brother Ofiki babe ya kanyau nyau Kani picha bado uko out out Kani show ni matau tau One plus two plus three nimeiva mau Niko na saru wa manyaru zimeraru tuna pia Tuzi meshika ntaka tatu Rada ni safi neza bonga chafu Nataka kula kitu tam 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 Kama tafu Kama wezi fika babe basi watcha Kama wezi fika babe basi watcha Kama wezi fika babe basi watcha 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 basi watcha Kama wezi fika babe basi watcha Kama wezi fika babe basi watcha Kama wezi fika babe basi watcha 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 basi watcha
Niko kwa petrol station na kinyaru Mini atari du minsaru wa manyaru Nini mtu hapa mindio kifaru Speed ni ya Subaru Nime upgrade minister na hii ni start time Nataka date beba tu pesa ya lunch time Udo si ten sit down this is my time Niko right this has never been the wrong time So calm down to downtown don't demand down Wame ningora wanataka kuni hand down Mini saru buda mwezi ni shut down Ha bro I'ma gun you down
Kama wezi fika babe basi watcha Kama wezi fika babe basi watcha Kama wezi fika babe basi watcha 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 basi watcha
Push push napenda kuwateka Mini odi napenda kuzitoka Mini stone napenda kuziwasha Napenda gama shada napenda gama fuaka Nadai tu kuchapaga paka Ninyo ngwatu miupenda gamvinyo Kiroro makoro serando mororo Kalongo tulicheza gambele ya mapero Mimi ndo stero tena sliti kiero Sio karo, mimi ndo supply wa kunyandu wa mavajo Na tena miku tupa nikipata we ni mtano Nindia chakicheza tapo
Digidia Zea kisi mama sana juwa job done
Ndudu anda Mikey, tells the story Nadai ni kukume, darua darua Minadai ni kutare Tingisha tingisha, adi ndudu isimame Msuko nani bamba kidizaini Doe ndeke zani kupee iyo doshi Na niko andani utoe adi moshi Singo zote zote miuwa na kwa mangoati Tuanze kwa kitanda, adi sakafuni Kipata we mtaro, naruka kima size Spendi vitu dati, napenda pusi safi Apo sana sana, zile vitu taiti Kwanza kwa mavajo, miuku wa fundi Fundi kwa kitanda Na siyo kama bati Tanipata na nyundo na pia misumari For me kijipa me ever ready
Digidia Zea kisi mama sana juwa job done
Digidia Siwa kukati
kukatika, muanze kukatika. Wakuagiza muanze kuitisha. Na kaa umeketi, amka simamisha. Masani ya donze katika tika tika tika.
Katika tu ukitan, ebu katika. Katika tu ukitan, ebu katika. Katika tu ukitan, ebu katika. Kama vigilante, tutana vigante. Katika tu ukitan, ebu katika. Katika tu ukitan, ebu katika. Katika tu ukitan, ebu katika. Kama vigilante, tutana vigante.
Katika tu ukitan, mami zungusha. Katika tu ukitan, we angusha. Katika tu ukitan, songa nyuma. Niguze yo dhuda, najua hutanuna. Achilia doba juwe nyewe kumedhoka. Karada na ni hapo utachezwa poka. Nichekeshe dadina hapa mindi yo joka. Utachekwa vile mtu wako nda kutoka. Ai, kademdem kazuri, kameja kwa dera. Katika dini yone umeanza kuhema. Unatanzunguka, unatanzunguka. Zinashika kumbe nikizunguzungu.
Katika tu ukitan, ebu katika. Katika tu ukitan, ebu katika. Katika tu ukitan, ebu katika. Kama vigilante, tutanavigante. Katika tu ukitan, ebu katika. Katika tu ukitan, ebu katika. Katika tu ukitan, ebu katika. Kama vigilante, tutanavigante.
Nakashika shingo tadhani na chinja kuku. Nazama kwa shimo ni kami ni panabuku. Nakatibu dawa ya masai ya nirungu. Kanabatika na pigandere mona nduru. Kiko na madawa ni metowa loliondo. Choko na migato ni mesonda kwa kiondo. Karoga mademo ni fate kama kondo. Na waita babe na kumbe tu ni wakando. Nasafisha mangondo ni simamisha ngondo. Vile kuna gojo neza jipata ndonyo. Don kufikishe bungu nda kuficha kwa gundu. Nyuma anatundu ndo mana na utundu. Bila natingisha na ni wacha tuna chizi. Naka control kana dai take it easy. Nisipo kawai maze na juliza wine. Mzungu anadai basi nyele ni kapaka tie.
Katika tu ukitan ebu katika. Katika tu ukitan ebu katika. Katika tu ukitan ebu katika. Kama vigilante, tutanavigante. Katika tu ukitan, ebu katika. Katika tu ukitan, ebu katika. Katika tu ukitan, ebu katika.
Kuvu DJ Academy, home of talents. Like our official fan page. Tema Kuvu DJ Academy, and be part of our community.
Tema Kuvu,
hey, from nothing to something.
From nothing to something.
Shingo, yo soko leo anadai tuko mingo. Siko, iko ndani ya dera kuzijigo. Anadai lambo mingo. Bahali yake, bahali yake, bahali yake. Chum 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 kuchum nisha za madipen. Bahali yake, bahali yake, bahali yake.
Hey, Mario Anzenza, mi boy Johnny Danger. Na waka kama star na wakata bila reza. Mtaro, mokorino bila pesa. Ay, ay, yeza, yeza. Mindo boy wana die ya naringa. Mindo ride ama dem bila dinga. Mi ucheza defensa bado winga. Psycho ni yo best friend, bado best singer. Hey.
Nyanya, nyanya, fago, fago, mwenya, mwenya. Karo, karo nisi menya, menya. Anaturi na jegi kama vela, vela. Akinyesha, hapa mvua ni elmino. Mcheso, hapa dada ni wanginyo. Anaparingo, na pungi mviringo. Alimisa njotika kwa makashingo.
Bahali yake, bahali yake, bahali yake. Chum, 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 shasa mbibu.
Moshi lazima kindukulu,
dukulu.
Penye kuku lazima wepukulu,
wepukulu.
Nimesunda ganji kwa katululu. Leo sina ndai nimekuja na kisululu.
Tutadua,
tutaride boda boda. Luku safi nimepaka boda. Yona toka loko nataka kuvuka boda. East and the west tukutane na maoga.
Oga.
Kwa wa Niger,
Niger.
Mama Naira.
Niko
na do music bank kama Tyra.
Tani top
shatter, siminyo mama Kyla. Hey. Ikifika weekendi si uwaka kaka waida. Wait a letter, wait a letter. Mogi kwa njia by the way ongeza meza. Tunaiweka, tunaserereka. Loni kuwatesa na bako za dikteta. Hey, tunabugia bugia. Tunabugia bugia. Hey, si tunabugia bugia. Na isiposhika tunarudia rudia. Hey, tunabugia bugia. Leo tunabugia bugia. Si tunabugia bugia. Na isiposhika tunarudia rudia. Hey, tunabugia bugia. Leo tunabugia bugia. tunabugia bugia yeah. Na isiposhika tunarudia rudia. Kumewaka sana wapi bako ya maji yeah. Yoni kushikisha jaba na washikaji yeah. Pale katikati ya tindo kuna party. Mpaka boy wangu gidisi ya kumaji maji bad. Kesi badai leo tunachoma rada bad. Tunachoma mpaka tutafutwe na nakada bad. Loma boy wangu wanachoto na mamata bad. Madem wenu washachukuliwa na mafala bad. Mina kula happy na tupa sara juu. Sahau shida zako na uwanze kuzitoka bad. Life tu ni moja kukufa ni number two. So before ishe, we anzanga kuzioda. Wait a letter. Mogi kwa njia by the way ongeza meza. Tunaiweka, tunaserereka. Loni kuwatesa na vako za dikteta hey. Tunabugia bugia. Hey, si tunabugia bugia yeah. Na isiposhika tunarudia. Tunabugia bugia. Leo tunabugia bugia. Si tunabugia bugia yeah. Na isiposhika tunarudia.
Swag, yeah, leo swag. Eyo saru nimekuja na kifua. Na cheki unatatizo nimekuja kulitatua. Ome toboa kwa life, mime toboa makua. Ulitumia pasuri minki tumia kwa jua. Pamba na niluku ya kikamba. Pamba na siluku ya kishamba. Weka, dandali na teta. Najigamba mina jiwa kupepeta. Haumjui saru wa umeboeka. Attention, mina wateka. Late night talk, sube uko maketepa. Mental ghost, no ina niongelesha. Yeah, leo swag. Swag. Yeah, leo swag. Swag. Yeah, leo swag. Unapenda kujifanya unanijua. So unajona weni niga wakishua. Misi wale wakuletewa maua. Mini blush ati beuta niua. Taniua, kamua. Niko best, niko na kina wayua. Karua, chafua. Napendo vaju nataka kufua. Wanya kama unachuna majani. Nikamuko kwa shamba la jirani. Kidama, kiza miendani. Usinite pepi nitehani. Tanda siku utanipata kwa kitanda. Tanda Degi saru wa medunga nini swag. Swag Yellow swag. Swag
official fan page, Demokufu DJ Academy, and be part of our community. For more, log on to www.demokufu.co.ke.
Mila beat, baby, bando endo melody. Sina ring, mami, nakupenda, nakupelevi. Nachora li beauty, sura ni kamela, nini breaking news, tuko kiko magazine. Ati vile anawoka, nafanya niko crazy. Vile anatoa, kaka tendo ni mashezi. Jumi bila unika, jua na mwezi. I'm his baby, napenda yo mapenzi. Vile anawoka, nafanya niko crazy. Vile anatoa, kaka tendo ni mashezi. Jumi bila unika, jua na mwezi. I'm his baby, napenda yo mapenzi. Vile
nakupenda, mimi siwezi kutenda. Vile nakupenda, kwa wazazi tutaenda. Vile nakupenda, nimewacha ata benda. Nataka nikusuke adi mwisho wa kalenda. Kiki venye usorembo umepaka mafuta. Na baby ukiwaka unatingisha madhuda. Baby first of all tuingie tu kwa bukla. Sahao shida zote na mafans tukiruka baby. Leta kidole nikuvalishe hearing. Juleo kama paya sababu yaka leta sili. Nakupenda sana uliza ataliz. Nataka uwe wangu nikuite my knees.
Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka tento nikashenzi. Jumi bila unika jua na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi. Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka tento nikashenzi. Jumi bila unika jua na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi.
Na vile minapenda vitu loko loko. Basi kamo nipeleke kwa soko. Niko ndani nani usikam na kina nani eh. Minataka unisukewe ukuwe my boo. Forever and ever ni me and you. Kwanza piga magoti chini miku. Pete kidole mi say yes I do. Hold this pop on me, I mean. Who can you feel us? Call me honey. Yeah, shot in the morning. Oh, can I do?
the morning time.
Vile anaoka nafanya nito crazy. Vile anatoa taka toto ni mashenzi. Jumi bila unika jua na mwezi. I'm his baby na
got the flame.
Oh yeah, oh yeah.
Whole club say my name. Kushoto kulia, eh? Move it, kushoto kulia. I don't care how I appear. Long as I rep my village, I'ma hold it down for years. Mama prayed and told me, son, watch you be a millionaire. Eh? Swang, swang, kushoto kulia. Hold up, spill my drink. I'm a fucking fanny pack. Where the sink? Red light, check your brows. What the foul? Green light, go if you're trying to bust down. They be like, knock a go, knock a nose, knock a bounce. Knock a go, knock a nose, knock a bounce. Rah, pakatum, pak, pak, rah, pakatum, pak, pak. Mula,
say,
hella fresh,
say,
upa chop, chop, cause I'm lit. Mula,
say,
hella fresh,
say,
knock a fully on the wrist. They be like, knock a go, knock a nose, knock a bounce. Knock a go, knock a nose, knock a bounce. Rah, pakatum, pak, pak, rah. Mula,
say,
hella fresh,
say,
upa chop chop, cause I'm lit.
Say,
mula,
say,
hella fresh,
say,
knock up, rolling under real sexy.
Anywhere naita, ndako marinate na kitaska sida. Minko wa shash na sinanga sida. Na kwa pori ni na two alidas. Kaubungi shengpe na kubalika. Weni Margaret au Margarita. Umenyanya au menyangarika. Geta mori makadalita. Siko kocha fika juja. Naiko ngota nikakota. Toto msupa nikamsuka. Nasambu.
They be like, knock a go, knock a nose, knock a bounce. Knock a go, knock a nose, knock a bounce. Rah,
pakatum, pak, pak, rah, pakatum, pak, pak.
Mula,
say,
hella fresh,
say,
upa chop, chop, cause I'm lit.
Say,
mula,
say,
hella fresh,
say,
knock a fully under.
Say, they be like, knock a nose, knock a bounce. Knock a go, knock a nose, knock a bounce.
pass, yeye ndiye keeper. Kama gundi, penzi limeshika. Nikiwa mbali, yeye ndiye fever. Cheki vile kwake, mimi nimejipa. Kama gundi, penzi limeshika. Kama gundi, penzi limeshika. Nikiwa mbali, yeye ndiye fever. Cheki vile kwake, mimi nimejipa. Hizi funguo za roho tunza dipa. Usichoka nitupa kwenye pipa. Na tena usinipime na maziwa kama lita. Iwe dawa nataka usinipimie. Nikae naye kila siku niwe bebie. Na hata nikienda nimrudie. Nipe donge, nilishe tonge. Kama gundi, penzi limeshika. Nikiwa mbali, yeye ndiye fever. Cheki vile kwake, mimi nimejipa. Hizi funguo za roho tunza dipa. Usichoka nitupa kwenye pipa. Na tena usinipime na maziwa kama lita. Iwe dawa nataka usinipimie. Nikae naye kila siku niwe bebie. Na hata nikienda nimrudie. Nipe donge, nilishe tonge. Hit rock nibonge, wacha wabonge.
Fever, overdose. Fever, overdose.
Watoto njoa chekechea, wakimea watamezea. Watajua kuitembeza sio fine. Rumi baki tu kwa alamu napenda au sio tu mzing. Hachu, hachu, fever, fever. Nasikia kwenye kona, ganai to my feet. Amemwaga my drink kwenye counter na mpasha. Najua na nitaka kini ndoya nikataza. Kwa fivu kwa bantenga kaa mili ni lazima.
Fever ni mewaiwai, mtoto umevaivai. Leo tuna ride ride, wenye chuki bye bye. Slim CB changer, tena bogi benda. Toto washa penda. Mtoto Natali, twende Kigali. Umenifunga kifuli, usiku silali. Chakula sikuli, wagenge maswali. Slim CB changer, kwani una chizi.
Chikuito, chikuito, girl. Move your body slow, mamacita. Chikuito, chikuito, girl. Move your body slow, señorita. Te amo. Te amo mamito, te amo Mirena, ey, te amo mamito, te amo Mirena, ey. Ati whisky, sip sip, ongeza matipsi, whisky, risky, nikiwanga tipsi. Baby shika chini ukirombosa mahipsi, napenda majigi pia napenda malipsi. Chikuito Mirena, move your body mamito, let my body me like a piano, you don't know. So let the tingo kalia bolingo, no funje mifupa kama meno bado iko. Batoto tu bakongo bakupenda baku. Sema baku waza baku taka bana uwa banana nana. Mimi tuna yeye tuna fanana, fanana, fanana. Chikuito, chikuito girl. Move your body slow mamacita. Chikuito, chikuito girl. Move your body slow señorita. Te amo mamito. Te amo Mirena, ey. Te amo mamito. Te amo Mirena.
Baby girl, audio, signora o mamacita. Chico la palico ni kuchize kama gita. Leoni, Espanol, Italian, Afrikaniki. Kata mamanzi na bia kila dakika. Kurapenda ukidance, ukitingiza maastra. Baby, tuki romance, mina feel niko France. Tuna siyara, haha, umenipea ka chance. Dena chika, haha, uko pretty kama star. Kuza duzen umebliki, ukidansi, ukishiki. Chora saba na makiki, nika mna piga diki. Kinswa na wateki, nika pidia na wasiti kwanza. Akina Nancy, Lucy, Masina, Wangeshi.
Chikuitu, chikuitu. Chikuito girl, move your body slow, mamacita. Chikuito, chikuito girl, move your body slow, señorita. Te amo, mamito. Te amo, Mirena. Hey, te amo, mamito. Te amo, Mirena. Hey.
Demakufu DJ Academy, home of talents. Like our official fan page, Demakufu DJ Academy, and be part of our community.
My pussy on the outside, my
mother.
magufuli. Si yuko na muogo, unachimba ndogo ndogo. Ndogo ndogo maifutu melipatia mwako. Ushuri pia leje tulipungusha steam. Steam, oh, unajiona gari ya moshi. Basi ni kukanyangana, hata ni kufungulia mataga. Kujaba, kuja, kujaba.
One question, what have I done?
Unauliza nani?
Mfanya nini?
Otachulia mbele.
I know my rights.
Osetele nilele.
Man of people.
Mabusi yote usema emo.
What have I done?
Bato unauliza.
Studio Diana amekula. Manze kiaje kubisu. Kumbe miwa andikiwa mistari. Timi ameamia kato bana. Ndio maana sikuza akembea na Rosari. Ingoma nafikisha mseto. Please DJ, si flash. Rekodi yangu ni sare. Next time mi ndio
kigeugeu.
Kigeugeu. Hata sisi wamekata shule. Ndio maana vitu zake ni sufuri. Kuna jambo yako. Seta usikize. Matanisho wafanye mambo huko. Hata babu wame evolve jamaa. Saie ndo feature ya Kenya.
Hold sikia wapi.
Controller akitingisha sote tunafuata sema ah ogopa akina matoja inachoja Maria oh Maria unanichanganya Maria Maria oh Maria ninakuomba kama Maria baby una passion ndege akina kutoka ntowe nyege tena umejaza kashikwa kwa ntowe njebe Ukipita mitaa, my boys wana bonga. Ingia kwenye bar, mabuda wana sota. Ikifika gizani ni wewe na ota. Kwenye mata, wewe ndio nyota. Figure up a girl will make you go crazy. Wine it, pack it up on me. Vile unatungisha, aki unachatisha. Girl, we gon' party tonight. Get down.
Basiko, Nakas, can you get him in on a dying Takas, Takas, Kuna made it a one in Goy, Nakas, Diabol, Bakapita by Takas, Takas,
Koro Ali, Dain Goyake, Ali, Tisha, Majinika, Ruka, from Zak, and Kati, Itavajo, Akamesa, Matemat, and Aturiza, Makolo, Missi, Daiko, Umand, Adi, Salamita, Kutakote, Kurote, Nitaku, Ita, Session, your religion, Pande, Naka, Imtaro, Ita, Pidinijikate, but hit things, Logo Mojaya, Wanate, Wanate.
Akacheza tumanduru za kadulus kwa ikulu Ukatepe njulu kwa na mdulus kwa tundu Na buta miuke ngatu mastingo za kipazu Pazu
Baka
Achana njeri kimba siko Nakas can you get him in on a dying Dakas Nakas kuna made it ya waningoy Nakas na yobol mbaka utabai Dakas Dakas Minya damba minya saka slime Maishi konko be Na buta bodo mjulu niko na yoni kiboko Na fojo nilidolega koi nange koma poko Taiwanda wai bato sija dead them konki Kiseli puka tunakimbogi Lady Zileta butazi kinyure monyonski Gamba mta ugingora maroro Asipu na wanyara wanabiza tukidem Akacheza tumanduru za kadulus kwa ikulu Ukatepe njulu kwa na mdulus kwa tundu Na buta miuke mgatu mastingo za kipazu Pazu
Baka
Achana njeri kimba siko
For more log to www.demakufu.co.ke
From nothing to something.
From nothing to something.
Bazu, bazu, boogie benda. Bazu, bazu, na juo nae benda. Bazu, bazu, cheza na warena. Bazu, bazu, bazenga, bazenga. Bazu, bazu, boogie benda. Bazu, bazu, na juo nae benda. Bazu, bazu, cheza na warena. Bazu, bazu, bazenga, bazenga.
Niko madawa na chizigi nikiroga na joto na paya na manzia kwa na teka jena yudunga katinje na taka gamini mpande yuse maguna ringa nopiga geti fit mini buzz muiza ya gaina ni mini buzz nasi ya dini ni mini buzz umo maika ndani na kami mekubamba ruka nasi mini buzz
bazu bazu bogi benda bazu bazu na juo unaipenda bazu bazu cheza na warena bazu bazu bazenga bazenga bazu bazu bogi benda bazu bazu na juo unaipenda bazu bazu cheza na warena bazu bazu bazenga bazenga
sare jose nje yesu zana apatikani mupenda vitu nana mupenda nga mamomo cheza nga nazo nikana cheza kalongo ati escoba anadawa na madu nikatoto kame beba jone itakanda kape sinikale mna nyonganga pale live ati tuwa kala tunika shamba lola zima ndakalima nikapande to be fine jistingoni zama u
bazu bazu bogi benda bazu bazu na juo unaipenda bazu bazu cheza na warena bazu bazu bazenga bazenga bazu bazu boogie benda bazu bazu na juo unaipenda bazu bazu cheza na warena bazu bazu bazenga bazenga
kame muo kame pandisi ya dera leo gizmi na juwa ndaigwera kushainisha nina ala madirengwa misi wezi joku swipe kasi ndenga ground na reju mchezo ni UEFA riang fisa ni kuslet kuteleza kame yoga kame koba kame weza hiyo pungi mindo niko na manjeka
bazu bazu boogie benda bazu bazu na juo unaipenda bazu bazu cheza na warena bazu bazu bazenga bazenga bazu bazu boogie benda bazu bazu na juo unaipenda bazu bazu cheza na warena bazu bazu bazenga bazenga
isari kufuliza cheza vako na impepe mafala wakimoku tunawatoka wolenze ni mimi tunawebe sona chapati usepe sifanya tikitiki kama uradi weni wete kwa shingo ni magoro digi chini ni mandeke na mindo na wateka kauna mambo si useme siwate kujikuna kuna kwa niko kidale no chize chini buda sotulimi ni kupange
bazu bazu boogie benda bazu bazu na juo unaipenda bazu bazu cheza na warena bazu bazu bazenga bazenga bazu bazu boogie benda bazu bazu na juo unaipenda bazu bazu cheza na warena bazu bazu bazenga bazenga bazu bazu boogie benda bazu bazu na juo unaipenda bazu bazu cheza na warena bazu bazu bazenga bazenga bazu bazu boogie benda bazu bazu na juo unaipenda bazu bazu cheza na warena bazu bazu
of our community.